Tayro le tirone Shaya phezu Shaya phansi Hayibo Yebo yebo Alilili alililo Tayro no yahamba Wonke umuntu uyamazi Umuntu onkodo uyapusha uyadumisa Akakheshi uyapusha yonke into yenzeka Thokazi nongani bayamlandela bayamthanda Ngobuhle bakhe izandla zakhe ziyapusha Imali ayenzayo uyayisebenzisa ngokuhlakanipha Uhlakaniphile uyadlala kodwa uyaphumelela Tayrone ke impilo yakhe iyamangalisa
Ngubani lo
Tayrone
umuntu omuhle
yebo
Ngubani lo
Tayrone
uhlale phambili
yebo Tayrone
the man
so Tayrone
the man
uhlakani impilo yajabula
songe siyamazi
Tayrone
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 the man
izandla phezulu
songe siyamphusha
Tayrone,
the man,
ungani umkhulu,
uhlale phambili.
Tayrone,
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 the man,
amapiano vibe, songe siyajabula. Uthando lwakhe lukhulu uyasiza wonke umuntu Tayrone uyakhanya impilo yakhe iyamangalisa Ukudansa naye kuhle yakwazi ukujabula Isibani siyakhanya uyaphusha wonke umuntu Kusuka eJozi kuya ePretoria wonke uyamazi Yamapiano beat uTayrone uyayivuza Tayrone yebo Shaya phezulu Alilili alililo Pusha phezulu Ayibo Pusha phezulu Tayrone Lakani pile uyajabula Sonke siyamazi
Tayrone
Tayrone
Izandla phezulu Sonke siyamphusha
Piano vibe, song que se ha jabula, hey, oh.